I have done music production for a very long time, and one of my biggest moments or hobbies is making people's dream come true. At the Youth Fund, this quest to bring smiles to the youth was put to a real test when one day, 24-year-old Laldagi, who is deaf and mute, walks to my office and says he wants to be a rapper. Biggest question and challenge is, how do you make a rapper out of a deaf and mute guy? Here's the story of a champion.
Muche kimaisha yangu na nafura sana na smile na shukuru jana kukazana. Looking back vile lingia kwa hii dunia, kama mtoto yote nzaliwa poa sikuwa yumia. Kama ni masikio likuwa nasikia poa, matamshi mdomo likuwa nazitoa. Oh my goodness, utaishi aje bila mother? By age 2 kuwa divorce na kwa gablanda. Age 5 nikakuwa mgonjwa tena sana, ilikuwa time mob nikiwa mgonjwa ili recover. Life ilipiga kona ikuwa ikuwa the same, niliuliza mbona mambo ilienda this way. Saisi ziongea, bami ukusikiza na siwezi sikia, lakini kimiujiza na kuelewa na nakusikia, na sign kwa studio booth na kuimbia yako. Nika kila mtu anakulia tu vako. Hivo ndio nime grow up nikifeel tu majama. Growing up deaf without a mama. Machozi kila siku nikuwa tuna mwaga, nikifikiria kwa nini jo aliniwacha. Kiwili poli kwa taka kujitia kitanzi, ila nkijaribu mkono zinakupa ganzi. Bahati mbuya rudi kwa maisha yangu, my guardian angel ni mbuyu wangu. Alimpeleka tu akili kaingiza masomo, ataka sina sauti tu kwa mdomo. Saina moral na na thank the almighty, that niko na kipaji, nina ability. Disability, my friend, is not inability, yeah. Tengela na kupastoria life yangu vile kulienda. Ngoma ndio passion yangu ndio napenda. Johari clef kwa Bruce ndio najenga. Na kuonsha kitu kutaka kufanya unaweza. If you put your mind to it utapenya. Mbuyu na hope mali uko na nisikia sahi. Kijana wako na kumake proud tu kuna hii. Tangu to lose touch sijakuwa poa. Nilingilia madown kipia stani okoa. Frustrations kibao ni kanza maombido. Na kitu nikuwa naitaji ni maombido. Sahi naongea na sina sauti. Business ya ndani kwa ndani bila tofauti. Neza ndika mistari zaidi ya mia. Alafu no nini mtu wangu ananiimbia. Yeah. So by now na juani na recording goma on behalf of Laldagi. Na hizi ndio words zake, yani parting shot alikuwa ataka niziseme. And I do miss my father, and I remember my love for sugar cane. Even though I do music in Nairobi, I will never forget my hometown, Musanda, Butere. Yeah.